Mwaramutse neza dususuruke.
Muraho neza. Amazina yanjye ni Rukundo Reveriane, ndi mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Ngoma, umurenge wa Kibungo, akagari ka Cyasemakamba. Ndasuhuza abarimu dukorana mu rwunge rw'amashuri rwa Gahima, ndasuhuza umuvandimwe wanjye Muvunyi Ibitegera Terere uri Kampala, ngasuhuza na muzehe wanjye famiye ya Karemye Felicien iri muri Belgique, umubyeyi wanjye Kamurangwa Pelagia uri mu karere ka Ruhango intara y'Amajyepfo. Ndasuhuza kandi n'abana bose twiganye muri ofisiyeri i Butare, abana bose twiganye mu ishuri nderabarezi rya Kigali Kiye mu ishami ry'Ikinyarwanda n'Icyongereza n'Iyigandero, n'abandi bose banzi mu bampere indirimbo Urungano ya Rugamba Sipiriyane, ibashimishe, ndabakunda cyane. Ntibagiwe n'umufasha wanjye Kayisenge Claudine, nawe ndamushuhuje, ahari agira ibihe byiza. Murakoze cyane.
Nkubwiraga kuri nkuyi wacu sibe none sibu ejo ngwejo bundi hazaza urungano, harimo abo tuzi neza twareranywe, harimo benshi dukumbuye, twibuke ibyiza dusangiye, nta gisumba umuto mwareranywe mu ngobyi. N'umugambi twubaha, n'umurage twimitse, urungano rya mbere, urungano sugira, urungano mwibuke mwizihize mwogeza. Inzira z'urungano ni nyinshi cyane, n'amashuri torero urimo, aho ukorera ndetse n'intambara, aho hose ni iwabo w'urungano. Nanu wacikwa ngo ateshuke cyangwa yirenga birahire, yuko azibera uko adataramana n'urungano. N'umugambi twubaha, n'umurange twimitse, urungano rya mbere, urungano sugira, urungano mwibuke mwizihize mwogeza. Urungano mwumva narwo ruri kwinshi, n'abakambwe b'imvi nyinshi, utubando baba mu rungano, mu batoya b'indirimbo n'urungano, mubikwerere niyo mbyino, mubihumuza niyo mvugo, ntawutatira umutwe mwiza w'urungano. N'umugambi twubaha, n'umurage twimitse, urungano rya mbere, urungano sugira, urungano mwibuke mwizihize mwogeza. Kungana nundi burya n'igihango, ubinati umbe nibanga, wanga abandi kiramusarika, n'ukuremerwa intambwe idacubangana, nawe uyitunga igicagate, nawe uyicagura mw'ijuru, usanga isesuye isendereye urubura. N'umugambi twubaha, n'umurage twimitse, urungano rya mbere, urungano sugira, urungano mwibuke mwizihize mwogeza. Muvuge muri bene urungano rwiza ni
inkokoti komeye niyo konje uhindu mushyitsi iyo rusanzu hitususuruka kandi umwe murirwo ni nkumasebengegeza iyo rwingiye mumeranishashi ridacumbeka ngo ribika rusanga wakirana no mu mwijima uriho muri numugambi kubaha numurange twimitse rungano jya mbere rungano sugira rungano mwibuke mwizize mogeza
Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke Facebook VOA radio yacu address radio yacu @gmail.com ohereza nimero yawe tuzaguhamagara ususurutse inshuti n'abavandimwe
kwa Nyagasaza Jean Marie Vianney merereye mu Rwanda mu majyepfo mu karere ka Huye dere na mbere ndasuhuza abantu twiganye muri Université Nationale du Rwanda mu gisata cya Electronics and Telecommunication harimo uwitwa vuga neza Patrice Ingenieur Ngabonziza Charles ndasuhuza inshuti zanjye cyane cyane nkunda arimo Bizimungu Thomas umugore we mama Josiane ndasuhuza n'ababyeyi banje abo tuvukana mama Sharon n'umuryango we ndetse n'abandi bavandimwe bari mu Rwanda ndetse n'abandi bari mu mahanga nifuza gusuhuza abantu bose banzi cyane kuri ayo mazina navuze ugabo nagira ngo mbature indirimbo y'umuhanzi Ben Rutabana yitwa Iwanyu abitwaza impamba izabashimishe cyane bose murakoze
iyizi tuzayisiga uko twayisanze iwanza gibigega tuzajya nibigega uzayisigira ibyo wayisanganye
ntacyo nambaye ibyo byose nabihora n'uwite kwiteka n'ubwishimije izina rye rihimbazwe
iwanyu 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 nawe
iwanyu
iwanyu
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Address radio yacu @gmail.com. Facebook VOA radio yacu.
Nitwa Fra Desire, ndi mu gihugu cy'u Rwanda, no murenge wa Jari, akare ka Gasabo, akagari ka Nyakabongo, umudugudu wa Gitaba. Abashaka gusuhuza abavandimwe tuvukana, abanyeshuri twigana Sinyafo MCE, aba nsuhuza n'abafana ba Rayon Sports bo mu Rwanda. Naba Manchester United, abakinnyi namwe mu nyakiri, indirimbo n'abatura ni Power of Love ya Celine Dion. Murakoze.
Desire, na urakoze cyane.
Namwe murakoze.
As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender.
I'll do all.
Ijwi ry'Amerika turasusuruka. Duhe numero yawe ya telefone tuzaguhamagare maze ususurukane n'inshuti n'abavandimwe.
Nitwa Ntezimana Innocent, ndi mu karere ka Ngororero, umurenge wa Hindiro, akagari ka Mparanima, umudugudu wa Kiribata. Ndasuhuza umuryango wanje, ngasuhuza utazi Rwanda Marcel ariwe pare wo muri Batisimu n'umuryango we. Ndasuhuza abagize korali Kristo Umwami yo ku Kicukiro twigeze kuririmbana. Ngasuhuza n'abandi bose na mushiki wanjye uri i Kigali. Ngasuhuza na muramu wanjye nawe uri i Kigali. Ngasuhuza n'inshuti n'abavandimwe bose tudaherukana. Abo bose ndabasuhuza mbabwira nti mukomere cyane. Noneho indirimbo mbatura ni indirimbo y'umuhanzi Knowless bita ngo Darling. Kabiri murakoze cyane, rero mukomeze mugire umunsi mwiza, kandi turabakunda cyane ku Ijwi rya Amerika.
Ye no se natwe turabakunda pe.
Oh yeah. In the music.
Ben Paul.
Butera Knowless.
My baby teach me. My benzi ni nini. Nionyeshe kwa mifano na vitendo, nione wako upendo. My baby teach me mapenzi ni nini. Nionyeshe kwa mifano na vitendo, nione wako. Sana moyo nimekwama, nifundishe mama ili tuende sawa, na nitati kila utakalo sema ili niwe na wewe.
Ikiganiro cy'umuziki dususuruke ni kuri Radio Ijwi rya Amerika. Facebook VOA Radio yacu, address radio yacu @ gmail@gmail.com. Nshuti, nkwibutse ko ibiganiro dususurike byose ubisanga ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com. Ahanditse ibiganiro umuziki. Dushoreje ku butumwa bwa Kabalisa Florent w'igitarama hasigaye hitwa Muhanga mu Rwanda. Arasusurutsa abanyarwanda bose abari hanze y'igihugu n'abari imbere mu gihugu. Abategetsi n'abategekwa by'umwihariko arasusurutsa abimbabare n'abanyantege nke, abarwayi n'abarwaza, abafite ubumuga, imfubyi n'abapfakazi, imfungwa n'impunzi, abashonje n'abakene, abashomeri n'abandi bose bari mu buzima bugoranye. Kabalisa Florent abatuye indirimbo Arc-en-Ciel ya Kizito Mihigo ati: namwe abanyamakuru ba VOA ndayibatuye kandi ndabashimiye. Kabalisa we, natwe turagushimiye cyane, ugire wikende nziza. Namwe mwese nshuti za dususuruke hano ku Ijwi ry'Amerika, turabakunda, weekend nziza, mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radio yanyu, murakarama.
Yeah. Ngwino Yesu uduhe kugukunda bityo natwe dukundane nyabyo udutoze kubabarirana tukugire inkingi mwikorezi udutoze kubabarirana tukugire inkingi mwikorezi Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père. Jésus-Christ, la vérité de Dieu. Jésus-Christ, le chemin vers le Père. Tu es la vie, tu es l'éternité. Jésus-Christ, le chemin vers le Père, où tu es la vie, tu es l'éternité.
Arc-en-ciel, signe de l'espérance. Arc-en-ciel, appel à l'unité. Arc-en-ciel.